iyadoo maalmo qura ka harsan tirakoobka guud ee waddanka Australia, bulshada ku nool ayaa waxaa jira qaar ka mid ah dadkaasi oo sii safraya ka hor intaanan la gaarin tirakoobkaasi 9ka Agoost ee soo aadan. Haddaba dadkaasi safraya ayaa qaarkood raacaya maraakiibta dalxiiska, laakiin intaysan fuulin ayaa albaabka lagu weydiinayaa ma soo buuxiseen tirakoobkii. Maria gabadha la yiraahdo ayaa sheegtay inay cajiib ku noqotay in shaqaalaha markabku ay weydiiyeen inay soo buuxisay tirakoobkii iyo in kale ka hor intaysan soo fuulin. Waxana ay tiri,
I'm happy as long as it helps with whatever they're taking information for. I'm happy to fill it out. I was worried about having to do it, but yeah, I'm happy to fill it out.
Waan faraxsanahay haday buuxintaasi ay caawimi karto macluumaadka ay iga qaadayaan. Waana ku riyaaqsanahay inaan buuxiyo, aad baana kolkii hore uga walwalsanaa, laakiin hadda haa, waan samaynayaa oo waan buuxinayaa. Waxaana Maria ka mid tahay kumanaan Australian ah oo habeenkaasi aan u suurta gelin inay dalkooda joogaan, laakiin foomkaasi way buuxin xilligaas marka la gaaro. Sidoo kale musaafirkan oo isna lagu magacaabo Haadi ayaa isna hadda fahmay micnaha uu ku fadhiyo buuxinta tirakoobkaasi.
Probably to understand better about the demographic of this country, that's what the idea behind it, I believe.
Tirakoobkan waxaan ogaaday, buu yiri, in laga ogaan karo bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan dalkan Australia, in laga ogaado tira ahaan iyo weliba qaab ahaan. Waana fikradda keentay, buu yiri, in la sameeyo tirakoobkani. Liz Bosland oo ah madaxa tirakoobka sanadkan 2016 waxa ay sheegtay in loo baahan yahay sanadkan in laga qayb qaato buuxinta tirakoobkan. Ardada iyo kuwa dhoofayana ee badda sii maraya ama kuwa bariga ku safrayaba intuba waa inay buuxiyaan foomamka tirakoobkan.
So that would include people who are working offshore on oil rigs, people who live on one of our many beautiful Australian islands offshore, or cruising around like the passengers today on the Pacific Jewel.
Xitaa waa qayb ka mid ah inay buuxiyaan dadka Australianka ah ee ka shaqeeya meelaha ka baxsan dalka Australia. Dadka ku nool jasiiradaheena ama jasiiradahan isaga kala goosha biyaha waddankeena ee maraakiibta saaran waa in iyaguna ay buuxiyaan foomkan. Xafiiska tirakoobka Australia ayaa durbaba warqadihii buuxinta tirakoobka u rideen in ka badan 10 million oo aqal oo ku yaala dalka Australia, iyagoo warqadahaasi dadku ay ka tixraacayaan qaabka loo buuxiyo maadaama qof walba loo sameeyey raqam sirri ah. Sanadkan waxaa la rajaynayaa in ka badan 65% inay buuxin doonaan tirakoobkan iyagoo la isticmaalayo qaabka online-ka ah ee internetka. Bosland waxa ay sheegtay waa muhiim sawir ahaan in la helo dalkan weyn ee qaarada ah inta qof ee uu xambaarsan yahay.
The census provides really important information that enables decisions around where services go or which services are needed.
Tirakoobkan waxa uu fududeynayaa in la ogaado baahida dadka ay u baahan yihiin iyo meelaha loo baahan yahay in adeegyo la gaarsiiyo.